midda kale waxyaalaha elniino dhibka noo keena maxaa ka mid ah shalay shalay darad darad nin macalin ah oo noo akhrinayay masalani primary deputy teacher allah raxma uu dhintay muxuu ku dhintay because of jid kcp examinationka markii la subinaya jida la isticmaala ama barabara meel kastaa waa xirantay soo qolada neek la dhahay maxaa isticmaalayeen diyaarin badan baa isticmaalayeen waxaasa accident keenay soo maxaan leenahay cidda uu ka dhintay dadka walaalihiya maxaan leenahay maaragtay allah raxma waan ila qaybsanahay maaragtay samar iman ilaaha naga siiya annagoo dhan waana nii garab taaganahay waqti kastaa macalimiinta guud oo ijara constituency ayaan rabaa inaan ila qaybsada dhibaatada ku dhacday nigu dhacday anigoo imbigiina ah waa nii garab taaganahay intaasaa rabay inaan nii sheego berkii maaragtay macalimiinta laakiin waxaan leenahay ree ijara raashiin waan haynaa reer cross diyaar waay inaa maaragtay gigiyaan laakiin meel loo geeyo airstrip masalaani airstrip dhibaato badanaa ka taagan haluuqo airstrip dhibaato badanaa ka taagan raashiinka waa diyaar waxyaalo badanaa hayaa anigoo imbigiin ah laakiin meel aan sa u qaadna ayaan lacnahay waana ku dawa jirnaa insha allah maarat inaan nii caawitaan nii soo gaarsiino maxaana baaq u dirahaya ree north eastern waa nii garab taaganay annagoo maaragtay liaderska ah oo liaderskiina ah dowladda pressureaan ku haynaa intaas wasiiraan la kulanay intaas rinaasho waa maasintiin